yakutuka enkoba nambemu nebbiri nga temwatuza bbula nesonyi muyite abeere ku bbali aliba omujulizi nga tumbuse mukala soka omuwecupa ayambuka engulu we wabbula akalumpusi atuleetera endigi nkubuulira ntunywange nobwendya mulago tusaba ggula enkoba kino mukama yatuwa kajita erujja ku munyolo neeruggulira ku mpasa yajja n'agetageta nyimba ze nakuba ezebijja nkunene mbuye gwe nasoma mbu n'ekikakale kyamunenya be yakola n'obwana obuto bwatandika omutya oyo ne yakuwa amagezi yawubwa kuba nze bye nayimba yeerekyaggwe gye byagwa esewange nkumanyi ne bye nayimba kumanyi mwafaananya mannya kuba olina okufa yamala osijja kukwata omukono ogwegeka ettama nsinziire ebandalo bino si byamanyi wena manyira wasoma naye diguli tewafuna naye obukoolina bwe oba okulenze mbucupa n'okutwala mu katale siringisa ofuna obanga owulira nze bwe nayimba nasobya situkagenda ku mbuga mujje munnama oba nteeka ku makubo nga bwe waweera nti n'amayinja ogamanyi munsange mu nkubi titova mu miwambo gya kkubo mu nsiiba ng'ogoma bwe weekola ng'ekisolo ani alina ennyango nkubi bwe nakolera yalina emirimu gye sikuwenenya bikolwa kyo byakiseeko ku makubo mbu obwana bwomutya kati lwakitebu okujesebo nga weekolakola ng'eri omuzulu nnyini bwatukakale nange nagita katasebe nzite ekyokola obubi olabika toli mutendeke ng'olwagwa ku bbomu amala gagalula wandifunye omutendeke n'omwegayirira n'akukwata ku mukono n'osawusaamu ku magezi kasujja mulira naawe oba abantu okufaanana luganda lwennyini okumanya ono yafuta weefuga otya erinnya okuva ebule mpaka enjuba gyeva nga gwe kasujja weka kiweneenya amazina okumanya yawera mbulwendiyimba ogwoguna ndi mulayo ennyota owange nayimba weebase okuva kwasooka ku kyokusatu okukugira ngozi okukukuba entama buyonna gyemuyimbira funa sente nkumu nti naawo zina noyawula naawe zinkumu toyina ekisipendikya nti oba opangisa holo tosasula bakozi weweneenya mazina dikusobanga okimanyi nti sikolangako owuwo kati kyova ogwambikopo n'omusajja yaluma amaaso kanula amwoluso lwedi okwanganga ekinava gy'oli mumola nze mbirako ddala sikolangako owuwo neewowo simanyi yo nze gwe nakolera nkumanyi bukyolya myungu kuno owalampa mumwokya nyama so walampa mpola gy'olaga waziivu badde kusibo n'emitwe giba gyasala ensalo ng'owewuwalabye naawe n'akuzaala yalaba singa yazaalamu eddebe ne literekanga omubisi kusinga okufuuka ddule y'abaana mu makulu obwana bwe bwasekanga nebyoyiya okubula n'owalampa omwokya nyama gakutonge bagulawe wawuluma bamanya kati n'omwana muyite nabwe ekituufu bwamanya obulimba amuzina abeewammwe mbasabye kisibo bafunze ku mbuzi kubemu enkonda ebya eneve kyuga Thank you. Walwatu kupungu Mamara gagarula Wandifunye mutendeke Nomwe gaira Na kukwata kumukono Ono sausama kumagesi Kasuja muriana Ubaba ntukufana Luganda lwenyini Okumanyono ya futa Wefu koti elinga Okubebule Mpake njiwa jifanga Kweka suja weka Chione nyama zima Okumanya ya wera Mburindi imbo kukuna Ndi mulawe nyota Wange na imba wewasi Okumba kwasa Okapuchoku sato kukukira Ngozo kukukumeta Zina no ya ura na uzi Toi nexipendi chanti yo wopangi sangoro Tosa sula wakuzi wewe ninya mazini Dikusu wango shimanyi ntisiko langa kwa uo Hati choko kambi popo mamusajia ya lumi Amaso kanula mamoru soredi Popa ngangishi na vajoli mamoru Zemira kodala siko langa kwa uo Neu usimanyi unze gwena kore na kumanyi Uchori ya miungu kuno wala mpamocha Nyama so wala mpampora ziora gawa zivu Batiku sivu ndemi tuji banja sari nsarongo Uwara vya nawe na kuzara ya rama Singa ya zara mwedebe nilitele kango mubisi Kusingu kufuka dule ya vana kumuku Wana wewase kanga nivyo hiyo kubula No wala mpomocha nyama kukutonge wakulawe Wawono mabamba nyakati no wana uite Na weshi tufu wama nya kukulimba mazini Habiwa mwimba sari kisipo wafunze kumbuzi Kukumu nkonde
www.mp3ugandanmusic.com